wasixabanisa baba somandla thethelela nkosi
hayibo hayibo hayibo
nabe ndiyazithwasela kabantu abakathixo senazingenile ethongweni nono ndicele kuba balele phansi.